Ni siku ya jua.
It is a sunny day.
Anga ni buluu.
The sky is blue.
Jua linang'ara bright.
The sun shines bright.
Maua ni mazuri.
The flowers are beautiful.
Ninaona miti na nyasi.
I see trees and grass.
Ndege wanashiriki.
Birds are singing.
Watoto wanacheza nje.
The children play outside.
Wao ni wenye furaha.
They are happy.
Kila mtu anafurahia jua.
Everyone enjoys the sun.
Tunafurahia kwenye siku ya jua.
We have fun on a sunny day.
Njoni tuende bustani.
Let's go to the park.
Ni siku ya ajabu.
It is a wonderful day.
Mitandao ya kijamii yanasaidia watu kuungana na kila mmoja.
Social media helps people connect with each other.
Watu wengi hutumia mitandao ya kijamii kila siku.
Many people use social media every day.
Wanaishiriki picha na hadithi mtandaoni.
They share pictures and stories online.
Marafiki wanaweza kutoa maoni kwenye machapisho ya kila mmoja.
Friends can comment on each other's posts.
Hii inasaidia kujisikia karibu pamoja.
This helps to feel closer together.
Wanaweza pia kupata marafiki wapya.
They can also make new friends.
Watu wanaweza kujiunga na makundi kuhusu maslahi yao.
People can join groups about their interests.
Hii inafanya kujifunza kuwa ya kufurahisha na rahisi.
This makes learning fun and easy.
Wanaweza kuuliza maswali katika vikundi.
They can ask questions in groups.
Hii ni nzuri kwa kujifunza vitu vipya.
This is great for learning new things.
Mitandao ya kijamii yanaweza kubadilisha jinsi tunavyojifunza.
Social media can change the way we learn.
Hii ni nzuri kwa kila mtu.
This is good for everyone.
Kila asubuhi, ninamuka saa moja.
Every morning, I wake up at 7 o'clock.
Baada ya hiyo, nina kifungua kinywa.
After that, I have breakfast.
Mimi kawaida ninakula mayai na toast.
I usually eat eggs and toast.
Baada ya kiamsha kinywa, ninaenda shuleni.
After breakfast, I go to school.
Katika darasa, najifunza mambo mengi.
In class, I learn many subjects.
Somo langu lipendwa ni hisabati.
My favorite subject is mathematics.
Napenda kutatua matatizo.
I like to solve problems.
Ninapenda pia historia na sayansi.
I also enjoy history and science.
Baada ya shule, naenda nyumbani haraka.
After school, I go home quickly.
Ninafanya kazi yangu ya nyumbani jioni.
I do my homework in the evening.
Ninapumzika baada ya kusoma.
I relax after studying.
Hatimaye, ninaenda kulala saa 10.
Finally, I go to bed at 10 o'clock.
Jioni ya jua moja, niligundua kitabu ya vumbi kwenye kona ya dari yangu.
One sunny afternoon, I discovered a dusty book in the corner of my attic.
Ilikuwa riwaya ya zamani iliyoandikwa na mwandishi mahiri.
It was an old novel written by a brilliant author.
Hadithi zake zilimstadi milioni kote duniani.
His stories of adventures captivated millions around the world.
Niligeza kurasa na nikajikuta katika maneno yake.
I turned the pages and found myself lost in his words.
Kila sentensi ilikumbana sana, ikichochea mawazo yangu.
Each sentence resonated deeply, stirring my imagination.
Sifa walikuwa kama marafiki wa zamani, wanaofahamika na kutuliza.
The characters felt like old friends, familiar and comforting.
Nilielewa kwamba fasihi ina nguvu ya kipekee ya kutuunganisha sisi sote.
I realized that literature has a unique power to connect us all.
Kupitia kwake, niliona maeneo ambayo sijawahi kutembelea.
Through his imagination, I saw places I had never been.
M. Influence Wake bado inahisiwa leo.
His influence can still be felt today.
Wakati nilipofunga kitabu, nilijua nilikuwa nimepata rafiki.
As I closed the book, I knew I had gained a friend.
Katika moyoni mwa jiji lenye shughuli nyingi, tamaduni tofauti hukusanyika na kuunda mkusanyiko wenye mvuto wa maisha.
In the heart of a bustling city, diverse cultures converge, creating a vibrant tapestry of life.
Watu kutoka kwenye mazingira tofauti wanashiriki hadithi ambazo zinaboresha mitazamo ya kila mmoja.
People from different backgrounds share stories that enrich each other's perspectives.
Lugha, chakula na sherehe zinahudumu kama madaraja ya kitamaduni yanayounganisha jamii.
Language, food and festivals serve as cultural bridges that connect communities.
Hata hivyo, changamoto mara nyingi huibuka kwa kuwa uelewa mbaya unaweza kuzidisha mgawanyiko.
However, challenges often arise as misunderstandings can deepen divides.
Hakuna utamaduni mmoja unastahili kuongoza, badala yake, mazungumzo yanapaswa kuhimiza.
No one culture should dominate, instead, a dialogue must be encouraged.
Sherehe za kitamaduni zinatoa fursa ya mwingiliano na uelewa.
Cultural festivals provide an opportunity for interaction and understanding.
Hatimaye, kukumbatia utofauti kunaruhusu zaidi ya muundo wa kijamii.
Ultimately, embracing diversity allows for a richer social fabric.
Katika hitimisho, uunganisho wa vipengele mbalimbali vya kitamaduni unafaidisha kila mmoja aliyehusika.
In conclusion, the integration of various cultural elements benefits everyone involved.
Katika moyo wa jiji lenye shughuli nyingi, usafirishaji wa mashine kubwa unasababisha changamoto kubwa.
In the heart of the bustling metropolis, the logistics of transporting large machinery presents profound challenges.
Usafiri wa vifaa vikubwa kupitia mitaa ya miji ya nyembamba mara nyingi husababisha usumbufu mkubwa.
Transporting colossal equipment through narrow urban streets often results in significant disruptions.
Ngoma ngumu ya logisti inahitaji mpango wa makini na uratibu.
The intricate dance of logistics requires meticulous planning and coordination.
Kampuni zinaongezeka kuwachukua mbinu bunifu kupunguza msongamano wa trafiki.
Increasingly, companies are adopting innovative techniques to mitigate traffic congestion.
Utekelezaji wa mifumo ya usimamizi wa trafiki wa akili unaweza kuboresha njia kwa kiasi kikubwa.
The implementation of smart traffic management systems can optimize routes significantly.
Zaidi ya hayo, uunganisho wa teknolojia hizi unahitaji ushirikiano kati ya wahusika mbalimbali.
Moreover, the integration of these technologies necessitates collaboration among various stakeholders.
Hatimaye, mandhari ya mijini lazima ibadilike ili kuweza kuhimili matatizo haya ya kijenzi.
Ultimately, the urban landscape must evolve to accommodate these logistical dilemmas.
Kat cities kuene na viwanda vinapanuka, mawazo kama haya yanakuwa muhimu sana.
As cities expand and industries proliferate, such considerations become critically important.
Ili kukusanya, usafirishaji mzuri wa mashine kubwa unategemea kuona mbele kwa mkakati na usimamizi mazingira wa rasilimali.
To sum up, the successful transportation of large machinery hinges upon strategic foresight and judicious resource management.